Umujyi wa Kigali aho ijwi rya Amerika ryabashije kugera mu murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro no mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo mu masambu y'abaturage bari benshi washakaga gutorwa akenshi yamamazwaga na bagenzi be abiyamamazaga ubwabo ntibari benshi gusa uwo abaturage bahurizagaho akenshi yahitaga yemera kujya mu bakandida ariko bakurikiranye amatora mu mujyi bemeza ko nta marushanwa agaragara yari arimo
ntabwo ari ibintu barwanira cyane cyane ko mu mujyi buri wese ababyuka ajya kwishabikira uko abonye ubona ari ibintu badateze mu inyungu ariko inyungu ibizaza nyuma
abahagarariye amatora nabo bemeza ko amatora yo mu mujyi wa Kigali atandukanye nayo mu cyaro ari nayo mpamvu mu mujyi usanga abantu batarwanira ubuyobozi bitewe n'imiterere y'akazi k'abanyamujyi uyu ni Madame Murekeye Isoni Françoise uhagarariye amatora mu kagari ka Ntonko mu murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro
mbogamizi mu mujyi ni akazi ni shuguri zitandukanye zo mu mujyi abantu bafite imirimo myinshi abantu bafite inshingano nyinshi
ijwi rya Amerika ryanyarukiye no mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba mu mirenge inyuranye twasanze abaturage nibo bafata iya mbere mu kwiyamamaza abanenzwe bakabibwirwa ku mugaragaro
hari abiyamamaje bitewe n'uko tubaziho ubunyangamugayo bukeya ntitwabasha kubatora ngo ntabwo watora umuntu nta kintu azakugezaho umuntu ushinzwe umutekano twarebye dusanga nawe ubwe ashobora kuba yaduteza umutekano muke twamwanze dutora abandi kuko dufite amatora y'ubwisanzure
mu duce tw'ibyaro abaturage bifuza kwiyamamariza kwinjira mu buyobozi bw'inzego z'ibanze ari benshi gusa rimwe na rimwe bahuraga n'inzitizi yo kutamenya gusoma no kwandika
umwana w'amashuri yakubereye inzitizi
yambereye inzitizi
ufite angahe wowe
nta narimo
iyo uza kuba ufite amashuri wumvaga nawe wajya kuba
nari kujyayo nari nkatwe rero ntabwo twajya hejuru wari uriho twarebye uwagira abandi akamaro none se ubu wazi ukantura ikibazo nkagikemura ute nta shuri nari mfite
gusoma no kwandika bihuri he no kuyobora
birahuye kubera ko ubwo mujya muntuze mu mahugurwa bakavuga ati buri muntu nafatika ibyenda yandika ibyo amahugurwa yatanze utazi gusoma no kwandika yakayi wayishyiramo icyo utazi
ubu rero mwitinye ntabwo mushobora kujya muri iyo myanya
reka da wayijyamo gute se utazi gusoma no kwandika de bafite kweza nk'igipapuro ku kagari cyangwa ku karere mu mudugudu nibakinyeza ndi umuyobozi zise nzamenya nsoma mwikimbwira icy'abaturage
uyu munsi nta kiruhuko cyari gihari ariko ubwinshi bw'abatorwaga bwatumye hari aho amatora arangira mu masaa 7 na saa 8 bikagora ko abantu bahita bajya ku kazi aya matora yakozwe abiyamamaza bajya nyuma y'umukandida abashinzwe kubara amajwi bakemeza ko watowe ari uwarushije mugenzi we amajwi n'amatora benshi bemera ko nta banga ribamo kuko byoroshye kumenya uwagutoye n'utagutoye ariko nanone ni amatora atabamo uburiganya kuko abashinzwe kubarura babikora imbere y'abaturage bose ku buryo nta kwibeshya kwabaho asumta kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali.